You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Maalintii koowaad ee furitaanka baarlamaanka sanadkan oo ah sanad doorasho wuxuu ku bilowday sidii caadada ahayd in subaxii kulan kaniisadda lagu qabto. Laakiin waqti badan ma qaadan in dagaalkii siyaasaddu uu bilowdo. Hase yeeshee doodii ugu horreysay kama imaan dowladda iyo mucaaradka midna ee waxay ka timid qareenka guud ee dowladda. Tala uu siiyey xeerilaaliyaha guud Christian Porter ayuu qareenka guud Dr. Stephen Donahue uu aragti sharciyeed ka dhiibtay hindisa sharciyeed uu aqalka sanadku ansixiyey oo magangelyadoonka xeryaha dibadda ku jira uu ogolaanayay in si sahlan caafimaad ahaan loogu soo qaado Australia. Tala sharciyeedkan ayaa laftiisa ay ahayd inaan si babliga loo shaacin, laakiin dhammaadkii doodii baarlamaanka ayuu afhayeenka aqalka hoose go'aansaday in xildhibaanada iyo shacabku ay xaq u leeyihiin inay ogaadaan oo aan laga qarin talada qareenka guud, wuxuuna la wadaagay dadka oo dhan. Tala sharciyeedkan ayaa u muuqday mid qalqal ku keentay sharcigii la marsiiyey aqalka senatka. Dastuurka Australia ayaa wuxuu qorayaa in hindisa sharciyeed kasta oo qarashka dowladda ka baxaya kordhinaya inuu marka hore ka soo bilowdo aqalka hoose kadibna uu u gudbo aqalka senatka ee uusan ka soo bilaaban senatka, maadaama sharcigan la ansixiyey ay qayb ka tahay in la aasaaso guddi dhakhaatiira oo go'aamiya caafimaadka magangelyadoonka, markaasna ay khasab noqonayso in dhakhaatiirtaas mushaar la siiyo. Sidaas daraaddeed taasi waxay kordhinaysaa qarashka dowladda ka baxaya. Mid ka mid a dadka aadka ugu ololeynayay in sharcigan uu maro aqalka senatka ahna hogaamiyaha xisbiga Greenka Richard Di Natale ayaa ABC-da u sheegay in aqalka hoose looga baahan yahay in hindisahan uu ansixiyo kadib ciddii dacwo ka qabtana ay maxkamadda sare geyso.
It's a last minute tactic to try and throw things off track. The bottom line is the house should pass this bill.
Tani waa xeelad ay daqiiqada u dambeysay isugu deeyaan inay ku qalqaliyaan arinta. Muhiimaduse waa in aqalku uu ansixiyo sharcigan. Haddii cid doonaysa inay dacwo ka geysana ha la aado maxkamadda sare. Xisbiga Labourka ayaa wada hadal kala galay xisbiyada yaryar ee xildhibaanada madaxa bannaan ee aqalka hoose in saddex isbeddel oo waaweyn lagu sameeyo sharcigii sanadku soo ansixiyey. Wuxuuna Labourku u baahnaa lix ka mid a toddobada xildhibaan ee madaxa bannaan oo ay hogaaminayso Dr. Karen Phelps inay ogolaadaan si isbeddelkan uu u ansixo. Laakiin Greenka ayaa ka hor yimid isbeddeladan Labourku doonayey. Senator Di Natale ayaa sheegay in isbeddelada ay Labourku keeneen oo ay ka mid yihiin in magangelyadoonka loo diido in caafimaad loo keeno Australia haddii ay dembiyo galeen, iyo in la dheereeyo waqtiga la siinayo wasiirku inuu go'aanka kama dambaysta ka gaaro inaysan ahayn wax la aqbali karo. Dowladda ayaa iyana ka hortimid sharcigan, laakiin sababteedu way ka duwan tahay tan Greenka. Waxay sheegtay dowladdu inaysan ogolaanayn in shuruucda hadda jirta gebi ahaanba wax laga bedelo. Wasiirka arrimaha gudaha Peter Dutton ayaa sheegay in isbeddelkan uu muujinayo in Bill Shorten uu yahay hogaamiye jilicsan.
If there is a mess at the moment in relation to Bill Shorten's leadership and the left are breaking out within the party room and the Greens aren't happy with him. This is
hoganka Bill Shorten wuxuu noqday mid isku dhaxyaacay. Garabka bidix ee xisbigu dhinacayay u baxday. Xisbiga Greenkuna kuma faraxsana sida uu wax u wado. Dhibkan oo dhan Bill Shorten ayaa abuuray. Waxaasa ugu daran riwaayadan hore ayaanu u soo daawanay. Waxaan ku soo aragnay Kevin Rudd iyo Julia Gillard xilligoodii. Mr. Shorten wuxuu doonayaa inuu ra'iisul wasaare dalkan ka noqdo, laakiin waxaa ka muuqda inuusan lahayn awoodda aasaasiga u ah hogaamiye oo ah inuu go'aan ka gaaro arrimaha muhiimka. Waa inuu raalligelin ka bixiyo qaladaadka uu sameeyey. Laakiin mucaaradka ayaa mid taa ka duwan qaba. Hogaamiyaha aqalka sanadka ee xisbiga Labourka Penny Wong ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaruhu uu isku dayayo inuu arintan cabsi bulshada uga abuuro, maadaama uusan hayn wax fiican oo dowladdiisu qabatay oo ay dadka la wadaagto ama u sheegto.
He's demonstrating that fear is all he has left. He can't run on his record because his record is cuts and chaos. He can't run on stability.
Wuxuu muujinayaa inaan wax kale u harin oo aan ahayn cabsigelin. Kuma uu doodi karo waxa ay qabteen sababtoo ah waxay sameeyeen waa jahwareer iyo in ay lacag ka jiraan meelo looga baahnaa. Xasilooni kuma doodi karaan sababtoo ah aad ayay u kala qaybsan yihiin. marka muxuu ku doodayaa? Wuxuu ku doodayaa olola cabsigelin ah, taas oo keliya ayaad ka arkaysaan ra'iisul wasaaraha dalka. Sharcigan ayaa ugu dambeyntii laga ansixiyay labada aqal ee baarlamaanka. Sharcigan oo loo bixiyey daad guraynta caafimaadka ayaa aqalka sanadku ansixiyay markuu taageeray Senator Darren Hinch. Sharcigan ayaa fududeynaya in magangelyadoonka ku jira xeryaha dibadda ee Nauru iyo Manus Island in caafimaad ahaan loo keeno Australia. Senator Hinch ayaa sheegay inuu markii hore shaki ka qabay sharcigan laakiin hadda uu taageersan yahay.
What really swayed me was the amendment which I was surprised that the Greens agreed to, and that was the one that it'll apply only to people who are currently on.
Waxa runtii aniga i qanciyay oo aan u taageeray waa isbeddelka lagu sameeyay oo aan runtii la yaabay in Greenku ogolaaday, taasoo ahayd in arintan ay qusaynayso kaliya dadka hadda ku sugan xeryaha Manus iyo Nauru oo aysan saameyn ku yeelan doonin dadkii wixii hadda ka dambeeya dalka soo gala, una malayn maayo inay dhiirigelinayso in doonyo cusub ay yimaadaan oo dad cusub la soo tahriibiyo. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa dhankiisa sheegay in xerada ku taalay jasiiradda Christmas Island la yiraahdo dib loo furayo. Mr. Morrison ayaa sheegay in tallaabooyin dhowra sidoo kale la qaadayo si loo xoojiyo, buu yiri, howlgallada ilaalada xadka kadib markii warbixin uu ka dhagaystay hay-adaha amniga ee dalkan Australia. Wuxuu sheegay in xerada jasiiradda Christmas Island dib loo furayo.
We have approved putting in place the reopening of the Christmas Island detention.
Waxaan ansixinay in dib loo furo xerada jasiiradda Christmas Island ku taala iyo xeryo kale oo aan ugu diyaar garoobayno haddii dad cusub yimaadaan iyo haddii dad laga soo qaado xeryahaasi dibadda.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.